kuma nade no bokul nyuman ta seto won mama
Anyway, bu kenn tuddu sama tour nak fofu layam
waxtan na ne borom ka man ngeen nopp man ñi ngeen di war mak suy naan ndox mu tang suko sa tax te xamna lepp li ngeen bëgg de
Fancy say